Kademo?
Choca pan pancito. Bagbanas Africa.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Anapondo ke la pondi. Drama sizifika pondi. Wala, aywala madam na wana. Ko business kwa naenda shichuni anapondoka. Oyo, naya kadama pondi. Anapondoka. Shichuni anapondoka. Shichuni anapondoka. Aona vea pesa bawama. Aibala madam na bana anapondoka anapondoka panpanchito saya nkana mafoni ku business kwa naenda na pesa chalila kunyumba banalema kumulindila nija tie pesa mafuno na sketi palipo save aona posteki waona monga naenda kumakwevo kansi ndisha chiliza na magelo ka life care ana pesa kawama apa sama yanko loku mutumila lamya avela munche atiera sama gani zako na popwera anagwira moshuka mami anaibala kona yonse maplani anapondoke la pondi ndrama sizifika pondi wala aibala madam na wana ku business kwa naenda shichuni anapondoka oyo naya kana mafondo anapondoka shichuni anapondoka shichuni anapondoka aona vera pesa bawama aibala madam na wana anapondoka anapondoke la pondi saya nkana mafondo maezi ya pita shichuni asaoneka tale makulindila satu makololeta imvela cheku bantu apamanja ti ukukwea lili anameya atankala pwino na kuno saza pwela atagona maoteo drama zisilila kumova na magelo vamu savinga futu pamenyo vamu vinila vamu siliza zero akondo vesa muse joni sama gona kaona sketi anapondo ke la pondi drama sizifika pondi wala aywala madam na wana ku business kwa naenda shichuni anapondoka oyo naya kana mafondo anapondoka shichuni anapondoka shichuni anapondoka aona vea pesa bawama aywala madam na wana anapondoka anapondoke la pondi saya kana mafondo 1 2 1 2 Elaba Shilulu David of the America Managers Mr. Simba Bafuni Kapuni Komandi Alibaba Mani Mani Ela Zekbani Nakuona Nakuona Alo Editora Ela Black Moses Posti Kesko Kalisco.